Inkumbulo zam zikamakhulu zihlala ziquka ukubhaka amaqebengwane akhe eswekile. Izandla zakhe ezinomgubo ocoliweyo zikhokhela izam. Njengoko kunye senza iintliziyo neenkwekhwezi kwaye aye mahle. Ngoku, lithuba lam lokudlulisa la recipe ikhethekileyo kumzukulwana wam. Kwaye oko kuthetha ukusebenzisa i-gold medal flour. Lo gold medal inkulu kanye ebegini ithetha ukuba amaqebengwane am aya kuba zinkumbulo ezimnandi kuye. Kanye njengokuba umakhulu wam wenzayo kum. Gold medal flour, amaqebengwane akhe ebengayi kufana ngaphandle kwayo.